Kopera is kafita kalina ko ikafita niluna luka beula kuzama mali mota chona ni kuna mboyola. Hey baba salula tibona bakaka lakuno lulata bake insali kazalu kaezalu na zetata es anipira chwana batubani kashaka anikapira hande batubakalo ndota kujire chwanchona kuliyo atoba chwana bazivivela kalukana zange mutu ose mungu jida ikie mungu hana. Remember nge ikie na hake yesu wa uchi mutu na wana kuza na kuhaka no. Hey good time with the best kuhamba kanale longu putuke vya makona kuyana ukasavala na mama aikona chipe kukasavala na sister aikona hey.
Wa utwala lunyandile kono wande niluna luka beula nikolu sina zelunani wange luka wanani yeah. Wa utwala lunyandile kono wande niluna luka beula mulimu waketi anubali kumutu kaufela kaufela lunyandile kono wande niluna luka beula yeah. Luka beula chechecheche luka beula
Mane evi vya kuzachila vatu wakubona bukuwa ni kukulimba milatu kimoni moza weza kuti alikondi mwakubate bupilo varu wona kusakonda valive zikuli lifasile kipola kacheku zikulu na kamuso zikava kubona nivulezi fela kwa teninina kao kemoni swalele kumina haiva ni fosize kufita kunoboni wabukuba falika zeinya ni mutu wakala kuseva haiva mutu pileza kunovulela munisie ni mutu nalata kunovuyela kirili nitaa kutokupa kumina za kuchaleza kutina kina niponela kono mutu ndamela kuno paka zaka faupilo waka inge kuna nizemo nifangaye
wa utu wala lunyandile kono wande niluna luka beula
yeah.
Nikono sina zelunani wange luka wanani
yeah.
Wa utu wala lunyandile kono wande niluna luka beula mulimu waketi anubali kumutu kaufela kaufela lunyandile kono wande niluna luka beula
yeah.
Luka beula chechecheche luka beula
yeah.
Wa utu wala lunyandile kono wande niluna luka beula nikolu sina zelunani wange luka wanani
yeah.
Wa utu wala lunyandile kono wande niluna luka beula mulimu waketi anubali kumutu kaufela kaufela lunyandile kono wande niluna luka beula
yeah. Brand new I'm G Coombs Musti Mac Flesh Tizzo Fly Shitty Mr. Success
Downloaded from chilliswagmusic.com.